jupi gachi ya salafu badai mamoshi. Klasi ya jubi lati ya sebo nusi ya marashi. Nilijime bossi na epuka hadi shida za kidosi. Na nakula na kikosi. Fake beef hiyo yenye bado sosi. Nilijime bossi na epuka hadi shida za kidosi. Na nakula na kikosi. Fake beef hiyo yenye bado sosi.
With my drugs to riches, mrembo anizime zi. Siyazi drag you down na bitches. Na sipatani na snitches. Fala na track you down alafu ana get some stitches. Doze tu ziko na inches. Naeza kuchuna nujue pia hapa una deal na pinches. Nasiki una teta uyuko employed yet. Sae vijana wanashikana, wanajifanya self-employment. Investment do the only future saver. So kwa kila statement ya future save ha. Hii upuzi ndio umekizi mado. Kutoka zile enzi tumezikula na mabro. From toko wakini won, talent yangu si hiyo. Straight from the studio nikajimek CEO. Mada sayi yako mafutani na nilimweka full tank. Nasa uyo fala, sayi tunawashwa the full prank. Mimo nye na jibackup, kangamia. Skill ni enyewe shut up. Hakuna time ya kuangamia. 100% wasted na kuangamia. Na nakupromise utaishia kama umeingiza hisia. Na bado nikukumbushe, smoking zone sia watu wanavuta mkia. Na bado wanachukia, kuapprova to suck ilibidi tumehangunia.
Nilijime bossi na epuka hadi shida za kidosi. Na nakula na kikosi. Fake beef hiyo yenye bado sosi. Nilijime bossi na epuka hadi shida za kidosi.
Well, you already know.
Na nakula na kikosi. Fake beef hiyo yenye bado sosi.
Niko na tap tap morife na bugizi. Nikicheza Call of Duty na COD. Utabukta ukiona my POV. Swezi T-op, juniko T-op. Wacha ma theory. Situ na kufikia to wende DOD. Na kuletea vitimbi na CO3. Homa zetu siyo same, yes si homie. So what a bombo clap wanna try kuni ask. Miaka tano sisi tumeshinda chat. Situpi mawe sabu keja ni ya glass. Warudi daro hama rapa wana class. Ugoro, ugoro, midas kwenye touch. Best rapper wow, unaweza search. Murder kwenye streets na wa murder kwenye fast. Area yenyu yote iko under attack, man. Mbogi yote ni ama suspect. Wana to judge you the past tense. Our dread kona pake. Nililipia bro cash bail. Kawa mini then fuck them. Streets tumaweke ya wanted. Madanse ma nonsense.
Nilijime bossi na epuka hadi shida za kidosi. Na nakula na kikosi. Fake beef hiyo yenye bado sosi. Nilijime bossi na epuka hadi shida za kidosi. Na nakula na kikosi. Fake beef hiyo yenye bado sosi. Glass juu piga chia salafu badai mamoshi. Glass ya juu bila tia sebo nusi ya marashi.